Noma venye wana kusoma tunama appetite. Tuko righte. Bongo paka na inoma tunama appetite. Tuko righte.
Una boss nina appetite. Appetite. Sewe una appetite. Appetite. Bande hii kuna appetite. Appetite. Se huko kuna appetite. Nyam nyam. Una boss nina appetite. Appetite. Sewe una appetite. Appetite. Bande hii kuna appetite. Appetite. Se huko kuna appetite. Nyam nyam.
Nyam nyam nina appetite. Appetite ya kuleta fight. Appetite ya kutesa, kuseta agenda, kutenda na kujenga jina wakibenda. Appetite ya food, sio ya jela. Appetite ya chenda, kusaka hela. Kazi mimi napenda. Appetite ni ya juu ya kusikika majuu. Wale wajukuu wana ranji jikuu. Stani wewe, mimi bado mishege. Bogi benda mwenyewe. Angalia msakanyaji, ordinary mwenye ganji. Swanga safi kama padre. Jihadhare, game nilimari nikatua mahare. Kita ndani, nikaizama ndani. Samahani na msamiati nazitua kwa dhate.
Kuna boss nina appetite. Appetite. Sewe una appetite. Appetite. Bande hii kuna appetite. Appetite. Je huko kuna appetite. Nyam nyam. Kuna boss nina appetite. Appetite. Sewe una appetite. Appetite. Bande hii kuna appetite. Appetite. Je huko kuna appetite.
Nyam nyam.
Chezo na ganji na weza. Kawe msoto mini total stranger. Nina appetite ya kuget high. Na chocho na hitoto na bunge la diaper. Let's get dirty, mami home nina omo kill vibe. Nani basi ni kupe kisogo one time. Kama kali ni wanjiro akini tuka bedroom bule.
Timba fisi
hey. Nunje na tamo siyo figa meti. Anavo kata kiuno uchadhani machine. Leo mini sponsor na nimebeba bunge la ndizi. Nina orchard mami ma vitamins. Msupa na nuka den. Msupa na nuka den. Na kuna venye na mda. Na kuna venye na mda. Jumanze leo nina njaa ya chokosh. Na hapa ndoso high die.
Buda buda boss nina appetite. Appetite. Sewe una appetite. Appetite. Bande hii kuna appetite. Appetite. Se huko kuna appetite. Nyam nyam. Buda boss nina appetite. Appetite. Sewe una appetite. Appetite. Bande hii kuna appetite.
Appetite.
Se huko kuna appetite. Nyam nyam.
Toka chuga tuna umwenge hauruki kijiji. Chunga tuna unenge wakuzima majiji. Zima magwiji, zima maswichi. Leta muziki, zima makiki, kiki, kiki, kiki. Nasima madiki san. Appetite ya kutafuna mavitu tight. Watoto wana enjoy ma big fight. Iwe mchana ama night. Wananipa matiki kama Nike. Misika matiki, Mr. Maboga na matikiti, alright. Mkali na wakali wakikundi serikali. Ain't no party like East party. Njoo makini, njoo bado makini. Ngoma, kila bada ngoma pini. Noma vile nazishona, hakuna kupona. Appetite kali kama nimetoka jobless corner.
Kuna boss nina appetite. Appetite. Sewe una appetite. Appetite. Bande hii kuna appetite.